zako hazina mwisho, nikitazama maisha yangu yote ni juu yako.
Good and your mercy endures forever.